fadde moɗon heɗintinde gollirɗe moɗon iri are ɗe gollidirto.
Denno are ɗe min gollirta ɗen are tedduɗen ɗe gaɗanaka gam nawtore nder cakantaraji amin ɗe enden baɗu ko iɗe mawni ɗe gala sembe non fuu ko watta min mbawa etude wakkatiji min kumpita himɓe. Are handen ɗe du e sigila keso o ko yaada e cakantaraji leydi meɗen.
Ko ferodiri sigilaji moɗon kesi ɗi e ɗi demmo
joni miɗen tawra nokkure limore nder balla gomnati du min codi masinaji lobbi ko waɗa limore de enden fodde no haniri de boofi tawatake nder mum. Limore nden du no wawi waɗede dow kilométre ji tati ɗum hokkan min du bawɗe fa handen ko gollida commune ji ɗi enden kam fuu e ci'e ɗe.
Nafakaji ɗiye ɗum wawi heɓude handen
ɗum walliran arande fuu min kumpita himɓe leydi min kokkaɓe habaruji no woɗiri ko watta ɓe dena ko e maɓɓe ɓe bawa du fa hande renude are maɓɓe ɓe kisa du saɗormaji ɗi wonƴitagol bakaji wawi waddande ɓe gantoɓe keeɓi habaruji lobbi fuu ɓe bawan renude ko e
maɓɓecommunication
sigila joɗɗinaɗo gam humpintinde himɓe nder ko yawi noye fi mum wontiri
sigila o ni no limte nder sigilaji bawɗi wallirde himɓe keɓa mosola saɗormaji mumen go ɓe anda du ni fa hande noɓe gaɗir burna maɓɓe bani wonƴitagol bakaji waddaniɓe saɗornanno sigila o min gi'i nafakkam takkol sirba joni ni miɗen he ƴewtinade no hawtidade ministére gaddanowo himɓe balla sarusi mawɗo sapeur pompier en no watta komin joɗɗina sigila mawɗo ƴewanɗo leydi ndi enden fuu heɓa to bonondaji diyele juhu himɓe nde jamma ɗe toɓa na ñalowma
noyi hawra gollida himɓe filla mo wontiri
ko watta min mbawa gollididde himɓe de région fuu min joɗɗini sigila o gam etude hokka habaru dow lowru e wakkatiji biroji amin laso e joyi handen biroji ɗi enden gaɗan biroji hemre e capanɗe tati fayade hemre e capanɗe nayyi biroji ɗiɗu no he gollude
qui sont équipés déjà